Bani Music.
Sister P, P Matata, alongside Babylon BC. P Matata Classic, back in the business. Woo.
P Matata Classic, baby. Ya Josephina Matata, Imelda Mtemana.
Sabuka chochote utakacho, yani kwetu siye, safi siye. Wetingisho utakavyo, watu kupatie. Usizingue, tunapalie. Tunapatara, amna kara, tunabarie. Atuhesabu masa, tunakesha ba. Mimwenzenu nisha utwika, ila kichwa bado akija vuluga. Kama imekwisha tingisha, tuendele kuzichanja mbuga. Mimwenzenu nisha utwika, ila kichwa bado akija vuluga. Kama imekwisha tingisha, tuendele kuzichanja mbuga. Tuyamalize asara ro kwetu pesa makaratas
aipo
tupoze ko tingisha tuongeze kas
tingisha tingisha we
mimwenzenu nisha utwika ila kichwa bado akija vuluga kama imekwisha tingisha tuendele kuzichanja mbuga mimwenzenu nisha utwika ila kichwa bado akija vuluga kama imekwisha tingisha tuendele.
Nyama tunaongeza chupa. Hizi parties zinakwenda na mingaro. Mambo ya stare na fashion. Cheki livo tupia. Mambo super unavusho kigusa. Dani kumekucha vichache vipusa. Tingisha kama imesha niongeze. Na hata kama bili wakileta ndokeze. Kama unatoto nipe nchombeze. Nijifanya TID nimpigie zeze. Kama maro nibembeleze tucheze. Chupa juu tingisha kama imekwisha. Party never stop. Unabisha. Unabisha. Ah, tingisha. Ah, tingisha.